Amawubo 47 verse 1. Shani izandla zizo zonke hlomani uNkulunkulu ngezwi lokhalalisa. Verse 2. Ngoba uJehova phezu konke uyesabeka, uyinkosi enkulu phezu komhlaba wonke. Verse 3. Wathobisa abantu phansi kwethu nezizwe phansi kwenyawo zethu. Verse 4. Wazikhethela ifa lethu, udumo likaJakoba amthandayo, Sela. Verse 5. Unkulunkulu wenyukela ngokuhlokoma, uJehova ngokukhala kwecilongo. Verse 6. Hubelani uNkulunkulu ubani, hubelani inkosi ubani. Verse 7. Ngoba uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke, hubani ihubo. Verse 8. Unkulunkulu uyabusa izizwe zonke, uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakhe singcwele sobukhosi. Verse 9. Izikhulu zabantu zibuthane zibe isizwe sikaNkulunkulu ka-Abraham ngokuba isihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu uphakeme kakhulu.